We douche manze, tupe beat manze. Il bato, bebe yang, donge na nyisi.
Where's the king?
Onge.
Where's the king? Where's the king?
Onge.
Where's the king?
You go up with your family. You go up with your family.
Onge,
you go up with your fan.
Onge, ifikie watu wote huchiti taking. Hiyo pale saikufai, ebu leta ki. Juzi nyashali wa shondo mana mtaki. Lakini misijali, juna mistari, siku silali. Najikaza nifike mbali, vile ni majali wana jalali. Sina kinga kama jali, so itafidi mekubali. Kamwendo baba yao heri, tunge baki orphans. I think you should know, huna fan, yani no fan. Sura nao kiatu, ata unge itwa lofa. Nasikia ni mziki ndo una mini ya sofa. Apart from this, una ingine ya kudu. Onge. Ya kupata uki speech, wow speech to do.
You go up with your mfalme.
Yeah man.
You go up with your mfalme.
Onge.
You go up with your mfalme. You go up with your mfalme.
Donge na nyisi.
Where's the king? Where's the king? Where's the king? Where's the king?
You go up with your mfalme. You go up with your mfalme. You go up with your mfalme. You go up with your mfalme.
Yeah, again, my introduction day of us against my holla. That's the beginning, not the star. Unajita king when you're mfalme. Nijume kwa kwenye game ya kakane. Literally gangster level iko juu, yani iko fiti. Isha nipa shavu na kunisho creativity. Nimeanza miaka michache ya liopita sindwele. I don't want that crown, mina die songa. Songa mbele, nispit mbele ya crown. Nisikia wanapiga kelele. Oh no, I'm not seeking celebrity, bana die prosperity. Usiwe na waru, usiwe na haro, tunadai skika hadi Taiwan. Nidim sawa dogu mewa kibari. Tangu samanu kijita king kutoka verse 1.
Yeah, kujita king kutoka verse 1. Kujita king kutoka verse 1. Yeah,
kujita king kutoka verse 1.
Where's the king? Where's the king? Where's the king? Where's the king?
You go up with your mfalme. You go up with your mfalme. You go up with your mfalme.
Atuye ni boyo geto na nasikia ulihama. Na mimi apo kesa kumtakuja tunahama. Unatoa tint, I guess ni umama. We sim calligraphy yako ipandi. Bado nasema no king. Chunga manzi yako manze atasha ni noki. So ni shilingi nasaka, siringi napata. Niki work hard, nisipo hustle na hata. Sijatembea na kisu but ni wait ni mekata. Na kapesa ndio issue mkini wait nda wapata. Life bado ni short ata ukiiba my trouser. My work is seen, ata nikifanya madhambi na makosa. My ex alisin, so zake squeezy ni masponsor. Na squeezy ni opposite andi mkumuita ga zero. Badala ya real name nasikia niki itwa hero. Ndani ya hige mistoki, Mr. Ogilo. So marapo akwerada kozo mera kotu. Biro, jime kam close mlango itabidi mtoke na diro. Kani notisha wapa msidani likamka dingo. Ni true story si flow so msidani ni maringo. Jomuliza daily kujua kama gili niko single.
When the king day.
You go up with your mfalme.